watu obado andiku kula muzambia malo pumlira ndi mtendere kwa onse osa kila malo azapeza ufulu inga susani kawzina koma kondo ebestina yonero kakale zonse zitazi pitamo tikali one Zambia, one nation, Kambuye.
My Zambia, my identity. Ndichizindi chiro changu, ndichizindi chiro changu. My Zambia, my identity. Ndichizindi chiro changu, ndichizindi chiro changu.
Ndizibane,
bane.
Ndizibane.
Mulungu watidari sandi cholinga izi tiri nazo simuzi tama ai tisazi ye mwerere kose uyu mte kere ni mwachifundo chambuye tika yangana maiko Zondi ndingondo Ngakale zonse tizipita mwese Tikali wanzambia Kumazo ambuye
My Zambia My identity
Nijizindi kilo cha Nijizindi kilo cha My Zambia My identity Nijizindi kilo cha
Dali so kwa ena omse Anondi malo atu opumuli lapo Tisambe manyazi ndizi kola tu
Maizambia
Nyamuka ndiku wala Yafika ntawi yako Kambu ya mulungu ilipaiwe
Maizambia
Ndiku wana Yafika ntawi yako